entertainment we die. And just my production we rhyme. When they are more fire me a band. Melody records again and again. Upima pima muteka kumizani. To love me, nebu zanzani. I am baro vutete iwebe. Nateka kuhuka tu wamani. Mwaka wala vya talanzi sisi machiwani. Nyaga walai. Yonu mwane yonde sawaze. Simu ya biebe, siwa na mani. Batu mokeza kabani. Zenu no mana ndongo kukabani. Mwaka wala vya talanzi sisi machiwani. Aga walai. Atukulanga kagoze pasachi. I'll never take her for granted. She's the girl of mercy, she's the girl of beauty. Unu mwana sana na wadi. She's the one of you that I love it. Unu mwana nililaba nangi. Halinga chikola na kumasi. Oh, oh, she's so beauty. She's the one of you that I love it. Unu mwana nililaba nangi. Halinga chikola na kumasi. Oh, oh, she's so beauty. Zimbirira nzimbula na kukala. Teba musobya nga bamubumba. Wabula mukama ii wabumba. Zena yetu riba nabansa sana. Mwakala vidya lali siku saga. Yeah. Taline merero no mwana. Zena yetu na masanga. Ngawe chari ku Adamu ne Hawa. Wechini vera ne kuhana. You look so pretty my divana. You do shine like Rihanna. Siri kule kere na masuzana. E japana. She the one of you that I love you. Unu mwana nililaba nangi. Halinga chikola na kumazi. Oh oh she so beauty. She the one of you that I love you. Unu mwana nililaba nangi. Halinga chikola na kumazi. Oh oh she so beauty. Yonu mwani yombo na musai. Lota mulaba ni mimo kadari. Yeah. Zeka mwani zenga futari. Violo zenga kufafazari. Oh maokina kusukari. Kempu nyebwe ya balala majani. You got me, you got everything alali. Malali. She the girl of mercy. She the girl of beauty. Unu mwana sana na wadi. She the girl of mercy. She the girl of beauty. Unu mwana sana na wadi. She the one of you that I love you. Unu mwana nililaba nangi. Halinga chikola na kumazi. Oh oh she's so beauty. She the one of you that I love you. Unu mwana nililaba nangi. Halinga chikola na kumazi. Oh oh she's so beauty.